M Records. Rampus on the beat. Topsy on the mic. East Africa.
Vizuri mwenye mlifanya kwa watu ni mingi siwezi sabu. Vibaya mwenye ulifanya kwangu, haki ya Mungu siwezi jibu. Watu wanafanya mzarua wakijui eti sina jobu. Hata kinkosa mara kumi siwezi andika chini kwa kitabu. Kati ntambude soli riko in music, wasiseme simama. Acha niimbe pata sampesa, after short time cheze cinema. Kati ntambude soli riko in music, wasiseme simama. Acha niimbe pata sampesa, after short time cheze cinema. Utapata, 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 utapata.
Chai.
Sichakwelaga music inajitandika danga siraga. Siri na hunti yene yandaga. Napanga panga rhymes onanga nefuga. I hope eno hiterita. Mochetaga dance stroke zilizaba Vietnam. Jango yige wambito mvamu. Tujikuwe wamu sakala wambito mchamu. Tuchakala ane Starlord. Eno dance pattern inyangu one dress code. No gambo zala tava mukadi. No lose win zisala zafe wagodi. Ogafla kwa music imilingia, waniache mvumilie. Pole pole ntapata kidogo in the future misilie. Kwa zi club ukifika wa bouncers, waniache niingie. Kwa mic nkiimba na chupa wasininga kunyumiza. Katintambude soli riko in music, wasisime simama. Acha nime pata sampesa, after short time cheze cinema. Katintambude soli riko in music, wasisime simama. Acha nime pata sampesa, after short time cheze cinema.
Utapata,
yani utapata,
utapata.
Fanya upate ndugu baba.
Utapata, utapata.
Ase wakisa moto awake kuwaka. Waka aifukuza makisirani watoke kutoka. Toka, acha vitu mbaya, kwa visuri yondoka. Ndoka, aicheza shaku shaku na jina yeneka. Neka, pole pole, panda ufike juu. Juu, na mkama nyama ya kuku. Yani supe, ya chuku kuku. God look down in pity, 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 pity. Rumpus on the beat, Eddie Dubs the heat. Level that
I'm records.